Cross my tiny round, my nigga.
Them lights in a love session. One boss man world, and we carry on, carry on.
Nakusubiza omukwano, baby girl. Ela siri chisula. Era nawe ngamba nti onkunda. Ojukira mu binji je twaita mumbere zitulemesa ne tuguma nga tumanyi nti love no chuma
habibi kati ngomba toli wange teka bana balala bakyelo bateka nawe tambula tambula sigani eita onyirira nga takulya mapera
njagala b'emimwa tugirande n'abalidde waabo babagambe our love's an example let's set it balirabirako batutende binyuma
binyuma
ngakoyagala kuli wano binyuma
binyuma binyuma binyuma
binyuma
binyuma
ngakoyagala kuli wano binyuma
binyuma
munda mu mutima
binyuma
binyuma ngakoyagala kuli wano binyuma
binyuma binyuma binyuma
binyuma
binyuma binyuma ngawe gwalowooza konga nebimunyiga yegwe gwabinyumizaako tanaya naye gwe nakubuuzaako awalidde kimukwano nakuyiyizaayo aliba walumbe yalitwawula walaibilaitalahi alikugambako alyevuma neduniya yegwe bawandikako ne mudda mu bibiliya tulibeerangana foreva lavu yangaali tulibangaliwe mutima kwange mugumu gwe toba nakutabe tebulija nenkwekulira ani awape mirembe gwenjagala gwesiima gwesanyu yange gwambulako nesiiba njagala bebimwa tugirande lande n'abalidda babo abagambe gambe
binyuma
binyuma
ngakoyagala kuli wano binyuma
binyuma binyuma binyuma
binyuma
binyuma
ngakoyagala kuli wano binyuma
binyuma
munda mu mutima
binyuma
binyuma ngakoyagala kuli wano binyuma
binyuma binyuma binyuma
binyuma
binyuma
ngakoyagala kuli wano binyuma
binyuma
munda mu mutima ngosanze tulobe kulowoze santi oba tolifa kitufu wandoga wandoza laavu wandoga ze kwagala manyi galaavu gazinze gazinze laba ndi mikuwandalidde gwe bayogerako mu bugero bwa nsanji 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 anti yegwe mu bugero bwa nsanji sebuto buto alidde nsanji yenze njagala b'emimwa tugirande n'abalidde waabo babagambe all of the next example let's set it balirabirako balirabirako binyuma ngakoyagala kuli wano binyuma binyuma ngakoyagala kuli wano binyuma
munda mu mutima
binyuma
binyuma
ngakoyagala kuli wano binyuma
binyuma binyuma binyuma
binyuma
binyuma
ngakoyagala